Ngosuku lethathu ngasakulo mbili lithathu imbali yakwakho cha inalo ke bo